Njia ina jam sasa wapi ndapita Nimekaa karibia saa sita Sasa kukaa nimechoka Oh baby Sijamona long time now Nona rutoka mwezi jana Nimesha mwambia mama Nimefika tangu mchana Anajua nimesha fika Mesha pika mekasirika Alipika tangu mchana Ila sasa lunch imegeuka dina Nimechoka kupiga honi na
Beep beep
Atuelewan Nimechoka kupiga honi na
Beep beep
Atuelewan
Beep beep
Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Kuna jam baby yeah. Hello Unafanya hivyo nakosea mama Unanikatia simu unanionea We ungekwepo ungejionea Unafanya hivyo nakosea mama Nakuomba mpenzi ungoje Nijani naja niombe Nimechoka na kuja tule Huruma nione Nakuomba mpenzi ungoje Nijani naja niombe Nimechoka na kuja tule Uruma nione Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe
Atuelewan
Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe
Atuelewan
Nimechoka kupiga honi na
Beep beep
Atuelewan Nimechoka kupiga honi na
Beep beep
Atuelewan
Beep beep
away nimechoka kupoteza time nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby hello baby natamani niwe nyumbani nimekwama hapa njiani kuna jam baby I love you so much I love you mama I love you mama nimechoka kungoja highway nitapita kokote mradi we Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby I love you so much I love you mama I love you mama I love you mama I love you so much my baby My baby, my baby, my baby, my baby, my baby I love you so much I love you mama I love you mama I love you so much my baby my baby my baby my baby my baby my baby